Mfoni a ɛtɔ so aduonu mmienu. Yesu kyerɛɛ akwan mmienu bi, kɛseɛ ne ketewa. Obiara a wawo no nam ɔkwan kɛseɛ no so, na ɛyɛ bɔne a ɛde onipa kɔ ɔsɛyɛ mu anaa abonsam gye mu. Yɛn nyinaa nam Adam so ɛnyɛ subanbɔne. Yɛayɛ abɔnefoɔ. Yesu kaa sɛ ɔkwan ketewa no de onipa kɔ Onyankopɔn nkyɛn. Na ne ɔdi Yesu Kristo na ɔdi n'akyi no nya daa nkwa. Ofiri ɔkwan kɛseɛ no mu kɔ ɔkwan ketewa no mu a ɛde kɔ Onyankopɔn soro fie hɔ. Na atemmu biara nni hɔ ma wɔn a wɔnam ɔkwan ketewa no so. Ɔkwan bɛn so na wopɛ ne ɛtie me ɛ? Sɛ wayɛ w'adwene sɛ wobɛdi Yesu akyi a bɔ mpaeɛ sɛ Otumfo Onyankopɔn, mahu sɛ meyɛ bɔnefoɔ. M'adwuma di sɛ Yesu Kristo awu asɛnnua no so ɛde atua me bɔne so ka. Enti mesrɛ wo sɛ hohoro me koma ho na mayɛ mma no mu baako. Mepɛ sɛ medi Yesu Kristo akyi na mesua n'akwan, na sɛ mewu a maba wo nkyɛn ɔsoro fie hɔ. Meda wo ase. Amen. Sɛ wogyedi yie wɔ wo koma mu ma wobɔ saa mpaeɛ yi a, wobɛnante saa ɔkwan ketewa no so na wobɛnya asomdwoeɛ ne anigyeɛ.